sakira meden wobbe rewbe min biyan on bismillah modon e leeyewtere meden yafa soir handen aljumaare de del e dewan farum o bassin tondunen andi e jam pamon dagum adugol yimbe darantobe denago leedi meden sabu den andi dum fuddama ko watta balle hande en keban fa handem kitinano den lokotoro kanko do hollita en ke neddo watta buurede buurenden feewade sakito wada lundere dum o waran o hollay dum don kebe jottinire fa handem wakkati fu yimbe ananya na ada anka ko habbodi e lebi ada ngatta inopi mubbo e fa itta tundi makenande mudum yada e ngaram paamen dagum saddaaji no dum way wadirde e yimbe delle secret meden worbe rewbe min sakiko modo Yusuf Diallo e le microga bismillah modon
to juuden
ayo delle nen andi ke elei ke gouvernement keso transition o joina dum be adi dabere no watta fa be ada yimbe darantobe denagu e leydi meden Burkina Faso be anditirten wakkati fu volontaire pour la défense de la patrie yimbe na mbiabe VDP delle kame bem be mbiaba be ada ko watta yimbe unaje woygu delle adugo gol ben kali e mbi e bangal sukabe hayebe be yimbe be daranaaki e windagol dum lawlo ndelle aniten farum o basento yimbe kemen jeddo en noga en nay tambindi illa mande dum fuddano windede fa hewta lewru ndu nay mudum ndelle dum don anditen yo o basin wadi fa handem seeda ko be udda bindi di fu gouvernement o adi lawol gongol no watta fa beeda windagol gol dum non be njaajini nyalaade be beedi fa hewti 18 lewru novembre be darnoeta bindi di ndelle gadano en yewtereji Abdoulaye Ouattara hebi faami dum e lengaluru men Bobu Julasso ndelle anditen du ke Karim Baajo Salamatu Dikko e Sita Diallo Mballen en paami yewtere de e fulfulde en kettino
ninanaka sukabe jokkabe na kurmiti na tirgon gouvernora bobo mona funa winna duman modum bindi dindo fu hokka banu bindirgen gat so na yimbe jawdina ko heddi bure dum on wakatiji didi de darne winita gondo talkuru yimbe hajaabe leelade VDP yo nyalani sakitotone yimbe subabe fandara na dum on gollangan nabe tibi dum on talkidi ton yimbe winitibe domi dum on yimbe keme jeego amandin ili kanko no horejo kawjido gan gollan linde nokkure
funa wodi on jian gollonobe laamu en kammo non fonctionnaire en na wodi rewbe wodi fa handen sukabe ha yebe a so on daari kay wattiti nanda hon aranden sawmi na andi ke fudde den min keba fe himbe woyugo amma handen kay no himbe heewiri ni min badake himbe keme jeddo no min mila duke dum buranni sabu na heddi leeriji didi tawon ke be heba warugo lawben do lawol ngoni
Yusuf Traoré na wakki dum non basu modu o haajo dilla o wari o winni token o wiana o wari no token noddaangu noddaado bibbe leedi
bon je vois que
yi ana rafende na kol yi wonuna beedu be mbiidu na be kaaja be ad VDP en famba lite la mwenbe ndelle dum wadde min no garum fam windo wala nan noto noddaangu leedi
Justine Bado o jango suudu yeti no 3e dum ko bure dum no gay no anni soni be Burkina Faso wati dum no baka modum in kawan rafende na gondo leedi meede dum saabi de waro winiti fo lelo VDP
ngonana be mbara kimbe nokkuje fu yo mettorgal min kan dum nawa kam sanne ndelle se ummoden daranoden leedi meede no watta fa keben jam sabu sen ummaaki fu gasata
wala sinu me mon se le pala sa pe pa avance
constat bationo neddo daranan nodo deman ando potri modum ko ata dum on dub didi dum ko hanne dubi chapande jeegom e tati o fotino kunu ngadanodo dum on hitani 1985 lela mo revolution on wakati yoko wiete agent de veille o holli ko dubi di wawa faddade o daragon walita dum on leedi modum
je suis venu maroler parce que
min du waran window sabu yoko dum hani nam dimma yimbe hana ndara dubi amma ndara gol hande daranago leedi ndi yoko hunde hande e Burkina befu degom yimbe jara na ndara dubi nam biya jom som amma dum yimbe lamna sabu dum fule hore dum wadata nam dimma som tawama dakko sugabe haye to fu min du wodan ko gollum tawon way nafude so yite bobake wuro di wuro ngo woni nananga fu wana ko yitan jata nyifa yite ngel yimbe mo beeru tabete don na kokka be hakkiloji wuro fa hande kam bodin gada ko baa ndelle sabe dum ne garum famindum enda nyifuri yite wongen hubbe leedi amne
nyane nay leru novembre yimbe do be kemi jeegom e ciapande jeegom e joy wono ko binniti gouvernora deg au bassin e tawti o commissariaji ngadoji dum wono ciapande joy e jeenay den limolnde fosoni hisama yo yimbe do be kemi jeddo e noga e nay wono ko binniti nyane noga e leru octobre tane 2022 nyannem wono ko brigade de veille et de défense patriotique hebe holitinde kono be koja dum on VDPN wada be dum on ujinaji sapo enjoy fabe nyaara tatijina e leledi mede Burkina Faso wetirem be jaltine dum on goyon gongon be kibe holitinde on wakati kono be kaja VDPN wada be dum on ujinaji chapande enjoy yimbe wada be ujinaji chapan tatu enjoy be yo le communiji tawete.
Allô docteur.
Allô docteur dagum no bi no mini docteur Awa Traoré o waran do adado kongol jonin o hollita yimbe dagum ke neddo yata wada buure e le sawrugol buure den ne mbaawi famugol ko na waawi buure de yeccho wada lundere e le bandu bi adama don de gom leedu yo hunde ni ke saboto neddo na yi'a bandum gere buutani jo heddoro non o ngaran kitinan den do fa pame fa woda saki ke meden Salmatu Diko filtanan den me fulfulde ketino
les keloïdes peuvent se soigner d'abord
ko bandu bi adama limata dum na wawi sawrede na dum wawi sawrede ni o fa hande na dum wawi oppede na wawi oppede de sawre amma hadata sawrede dag no woden sawrede non ndegom na dum wawi wujede nebam fa dum hanto o fa handen batitere den na wawi tufede basi fa hanto na wawi fa handen lato basi tufeteki ma basi mbujeteedo no watta fa darna ko woni na sabo batitere de dum na wawi fa handem doktore en hollita jomun noy moytirte fa dum hanto so ana moyta de taykida ke dum mauna tan yaade fu si yottake dagu lebbi didi ma lebbi tati ana je yaade su doktoro daro al doktoro jogido andal e ko habbodi e bandu dum fu no wattata atitere den heddo e bandu jomu
de que ça évolue vers une cicatrice keloïdienne.
Pamon ko kaja do
ko hani yimbe paama e deedo yotere wobbe ananja na itta lebi chofe ma kenande mudum yaade fu na ngatta noppi mu o no watta fabe itta tundi e le noppi ton nde gomna dum waye sabanaade neddo sadda sadda on e ngaran kitino den dum sabude en keban famude dum jonin Salmatu Diko walitan en paamen yotere nde e fulfulde ndel en kitino sakiraabe.
Il n'est pas conseillé de mettre des coton-tiges.
Wattugol ko tubako wiata coton-tige le noppi dum kam won non leggel pamalel na wodi kundulem didi haabu no watta fa moyta noppi mudum ben yo hunde ko tindinaka sabu hunde fuko yori de watta le nuru fu na wawi waddande en saddaji kewudi saddaji dindu na wawi latade nuru ndun jatin yasin ton ma fa handen do bibbe nuru ndun jatin ko tuba ko wiata membrane tympanique fe wattugo lebol chofal dum na wadda saddaji ndelle wattugon dum le nuru fam heba moyta nuru ndun yo hunde ko tindinaka lato lebol chofal ma coton tige on ko lati fu hunde fu je wattede le nowru sabu dum wadda saddaji sanne wattugol goddum le nowru ndun sikka ke fam moyta nowru ndun ko jiddo itton dum no dum way bonnude bibbe nowru ndun sabu on dunyan jatin hunde ko muydon itton dum do dum ya dum sukwa nowru ndun dum duyo sadda hokka on sabu de kom jati on gal on nanta fa woda pamon ke nowru wala e moytede nowru feesi moytaka wala ko watta sabu hunde ne muydon itton dum yo goddum jaatin ko renata nowru ndun no dum faddo jaatin tuundiji natugo le nowru on je an jaatin wakkati gomma be nowru mudum be no wurtinta hunde den kambe buri jogade nyawuji noppi himbe na tampino koy mudum en na moyta noppi tawale feesi moytaka wala ko watta dum pamun ke nowru tuuna nowru kam moytoto hore mudum leeton de yaltina ko je yaltinde hono tuundi fu
le transport vers l'extérieur par la peau du
eu betimi be chouta ma eu betimi be chamina ma
ayo sakira meden worbe rewbe e jottiniran yotere meden de hitinaade jimol kanko biete do Khadija Ba jimo meden tawado fa mali delle fofu modon hitinaade studio yafa wakati fu e le cuudum modon radio gulidoji amin e wakati fu fofu modon